qashimaha dibnaha isku qabo, hawadana siida neefso marka isku qabo ba. Kadib waxa imaanay, markaas waxa imaanay codkaas ka dabade bas, gaari ama baabuur, bangi, shaqo, arsaanyo, xabadayn, naas, piida ama ba'da hoos u jeeda, bashimaha isku qabo, hawadana saar, laakiin dhuunta cod ha ka keenin, waxaa tiraahdaa oo keliya kadaba dheh. Dhunkasha ama shumis, falaar ama aarow, boostad oo kale, diiqa ama diiqa, lumid wax kaa lumay ama aad weyday, nalka, sheekha kaniisadda.